I'm in an immigration detention center in North Sumatra.
Wariyuhu, waxay leedahay waxaan taaganahay xarun dadka lagu hayo oo ku taala waqooyiga Sumatra. Waxay leedahay laanta socdaalka ee dalka Indonesia. Ku dhawaad 400 oo qof ayaa halkan ku sugan. Waana tiro 4 jibaar ka badan tirada rasmiga ah ee lagu talagalay in lagu hayo goobtani. Waxaa goobtani ka muuqanaya dad si xor ah u socda oo sheekeysanaya, balse xaaladooda nololeed ay tahay mid aad u qaab daran. Ahmed waa nin Soomaali ah oo 30 jir ah, wuxuuna go'aansaday inuu dalkiisa hooyo ee Soomaaliya ka soo cararo kadib markii aabihii iyo walaalkii dagaal lagu dilay. Ahmed ilaa iyo haatan hooyadii meelna kuma sheegi karo, mana hubo inay nooshahay iyo in kale. Waxa uu dhammaan hantidiisii gacanta u geliyey nin u ballanqaaday inuu geyn doono dalka Australia oo ay ka jirto nolol ka wanaagsan tii uu ku noolaa.
Life is not possible in Somalia. Yeah, there is a people who always deal with that.
Nolosha macquul ma ahan marka la joogo Soomaaliya. Waxaa jira dad ka shaqeeya tahriibinta dadka oo Soomaaliya ka kaxeeya kadibna geeya dalal kale. Marka anigu waxaan bixiyey $4,000 balse waa ay i qiyaameen markii aan halkan soo gaaray oo waa ay iga dhuunteen. Waxa ay i geeyeen hotel, kadibna waxay ii sheegeen in aan joogo dalka Australia. Kadibna waxaan ogaaday inaanan Australia joogin markii aan la hadlay dadka deegaanka ee reer Indonesia.
I realized when I contacted the local people of Indonesia.
Ahmed haatan waxa uu ka mid yahay dadka goobtani ku nool ee ay xaaladdaada ku haysato. Mukhalliskii uu lacagta siiyey waxa uu uga tagay dalka Indonesia gudihiisa isagoo u sheegay inuu joogo dalka Australia. Haddaba sidee buu yahay dareenkiisa?
I feel sad and still I don't know.
Waxa aan dareemay si xun, haddana ma ku sheegi karo sida aan dareemayo. Dareenkaygu waa mid aad u xun.
Still I don't know how my feeling is. It's very bad feeling.
Ahmed waxa uu sharaxayaa sababta ku kaliftay in ninkaasi mukhalaska ah uu lacagtiisa iyo naftiisiba ku aamino.
I didn't hear that Australia government did not accept the refugee. I hear when I reach in Indonesia.
Horey uma ogeen in dowladda Australia aysan doonayn dadka qaxootiga ah. Waxaan arrinkaasi ogaaday markii aan soo gaaray Indonesia. Markii hore ma aanan ogeen arrinkan. Marka sababta aan u aaminay dadkaasi ayaa ah anigu isma lahayn way ku qiyaani doonaan.
I trust that people because I don't believe that they can deceive me.
Ninka mas'uulka ka ah xiradani ay ku jiraan dadkan magangalyo doonka ayaa sheegaya in xiradani aan lagu talagalin in dad badan lagu hayo. Xiradani ma laha waxyaabaha sida sariiraha lagu seexdo oo kale, oo dadku waxa ay seexdaan dhul aad u nadaafad xun. Dalka Indonesia waxaa ku nool ku dhawaad 10,000 qof oo magangalyo doon ah, kuwaas oo intooda badan ka kala yimid dalalka ku yaala bariga qaaradda Aasiya, bariga dhexe iyo qaaradda Afrika. Waxayna markoodii hore filayeen inay si fudud ku galaan dalka Australia, balse Australia waxa ay diiday inay aqbasho dadka qaxootinimada ka codsaday dalka Indonesia. Herwan Sukuwaji oo ka tirsan laanta socdaalka ee dalka Indonesia ayaa rajaynaya in dadka tahriibayaasha ahi ay ka fiirsan doonaan tahriibka noocan ah.
There's still a lot of people come from Somalia, Afghanistan.
Weli waxaa jira dad kale oo ka imanaya Soomaaliya, Afghanistan, Sri Lanka iyo Bangladesh. Waana arrin dhibkeeda leh.
Sri Lanka and Bangladesh. It's quite intense.
Caruurta halkan ku cayaarayso da'doodu uma saamaxayso inay ogaadaan in dhibaatada haatan haysata ay ugu timid muran diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Australia iyo dalka Indonesia, balse dhibaatada iyaga iyo waalidiintooda halkan ku haysata ayaa u muuqata mid sii jiri doonto muddo aad u dheer.